Lord, I turn to you. I put my trust in you. Zewe nkwesiga omulabe bimsobera. Wayingira mu nsonga zange nga sirina suubi yadde. Wazuukira oli mu nze munda w'obeera wemba. Era nga mbeera nawe all time, full time. Ntambula nawe all time, full time. Nze kati ndi nnyo kurija ufa kama. Nze kati ndi nnyo kurija ufa kama. Nze ndi kitonde kijja era nkuuma beera mu nze munda. Ndi kitonde kijja era Yesu asula mu nze munda. Ndi kitonde kijja mu nze munda. Ndi kitonde kijja Yesu asula mu nze munda.
Abalala bwe bagenda wasalawo ojjompe kampani. Tewandeka kuswala my God, oh you give me company. Kati kuyita wa mukwano kubanga obeera nange all time. Wetonde kulira obeera nange full time. Hey, njagala mbe nawe all time, ntambule nawe all time. Obeerewo mu full time, toganya banjiganya kufuna kakisa.
Omupadde amanyi ne sitya, bwe ntambula nina pawa. Ekitiibwa nkikuddiza ofaako bwe nabadike.
Nze ndi kitonde kijja era kumabeera mu nze munda. Ndi kitonde kijja era Yesu asula mu nze munda.
Ndi kitonde kijja mu nze munda. Ndi kitonde kijja Yesu asula mu nze munda. Omubadde amanyi ne sitya bwe ntambula nina pawa. Ekitiibwa nkikuddiza onfaako bwe nabadike.
Wayingira mu nsonga zange nga sirina suubi yadde. Wazuukira oli mu nze munda w'obeera wemba.
Kati kuyita wa mukwano kubanga obeera nange all time. Wetonde kulira obeera nange full time. Hey, njagala mbe nawe all time, ntambule nawe all time. Obeerewo mu full time, toganya banjiganya kufuna kakisa. Nze ndi kitonde kijja era kumabeera mu nze munda. Ndi kitonde kijja era Yesu asula mu nze munda.
Ndi kitonde kijja mu nze munda. Ndi kitonde kijja Yesu asula mu nze munda.